Azimbo mkushaba kumparafu Okango taku manyandi mchi baby Ni watu atandi koru jendo pretty Ni nyenda mkutuwa rombichu Ni tuza kujende romu mwanya Kenyo nyi mpobe pairoti Tuzo muiguru turia mapenzi Aba fere barafu beyite Ni tuza kuzara barunji Bakushwa kwini wanje Aka mwenyo mwenyo kawe bambi Aha Sweetie Tuboreche varia kukutesi kwa ito twesi gane Tukunda netu babarungo tutechere zoru foku tuahura My queenie baby webare ni kusima kumparavu Oine kuri avuri chirunji nshina mani kukorere
Thank you my kingie baby webare kusima magara ganje Ninyenda kukorere birunji biena kwa kuri kwenda Sugar sugar nanuri Shukari ni weweka Obochi banje Abasigala tinchenda kumanya ah, Enough is enough Tela makasha ni kingi Oromizi tochibasa fisa Nole voti nechiyamba Nikwe kuba wachenda Karebi gambo tubehali Tukuname vagambe Tutisha kwanga na bakashe katu atendela Vya gamba Aba kujira ngunyo muyai Baby, tiba kutuendeza Nivansi bahama tuge mbozi Kumbisembe Tingine wasi wasi with your presence Nino usinje Ni wali mama negante ah, My superman
My queenie baby Webare ni kusima kumparavu Oine kuri avuri chirunji Nche inama ni kukorere
Thank you, my kingie baby Webare kusima Magara ganje Ninyenda kukorere birunji Biena kukuri kwenda
Niwe wenko unda kumeni ntwara kuchakara Omuribinti niwe unto aline kuwa mchara Nyenda ngumbendi wenko msiramo no kusara Ebera gume sweet tukumetwe kwa seshara Niwe majuto mtara hato ndewe nketara Ahotari nchimanyisa unyowe tingine magara Mabuko wa majuta gahu mtara nerara Otisha kunde kama nduwa kasheka nkashwara
Baby ni braganza tindi kuisha kukuleka Nichigamba mnunga tinkwenda chishireka Tinchienda baba tuniri wampala vuze bichweka Shana sito kundo kakushua mbele Amerika Epichotera ichiga mama kantendeka Azande baba vile vete guye kusheka Nyenda basho ya zembele chungutuza kukombeka Singena wanzo kura maka